pela zina kulumanga Ngoba mele uve imi njalo bingelela wena Usuku lya pela zina kulumanga Ngoba mele uve imi njalo bingelela wena Bebu online,
bebu online
Nami ngonline,
nami ngonline
Kota school mesana Ngoba ne Friday online Bebu online,
bebu online
Nami ngonline,
nami ngonline
Kota school mesana Ngoba ne Friday online Hey, uyashisa umlilo Ziyahlehla inkulu Sengizwa ngamazwi bese Umlandi wothando Belu thando uthando ngokuthanda umuntu wakho Umtekedisi So ungenza ngicabanga ukuthi sekukhona omunye ongihlizene Ngeke kuyomane kumidende Belu yongibolela umastende Ngiyangena neyivalo ngqamuka ibhendi Angeke Awungivume dali
We dali
Izi ibhlungu ngawe sando sami Bobu online
Bebu online
Nami ngonline
Nami ngonline
Kota school mesana Ngoba ne Friday online Bebu online
Bebu online
Nami ngonline
Nami ngonline
Kota school mesana Ngoba ne Friday online Simpela shooting jola no talking Tom Ngoba mangayihluphi mina ngathi nawa uyihluphi Sengiqala ungabaza nokuthi ungithanda ngempela Kodwa makushintsha isimo sezulu uyangibhalela Oh wow, it's not make sure Lento yes, it's not make sure Othanda mina noma uthanda yona Kulumi iqiniso mfeza usho Shuthi mina now sobonana njalo mangibanda nje Shuthi siyobonana njalo ngokushona welanga nje Uyangicilaza ngicilaza online Washuma balengwe lenti cilaza online ngoba online
bebu online
nami ngonline
nami ngonline
Kota school mesana ngoba ne Friday online bebu
Nami ngonline
Kota school mesana Ngoba ne Friday online